uzenza fancy uzenza incwasimende wangena usugcothoza sibuka emehlweni usibhekela phansi insizwa mana thina sokubeka phansi ingathi unesifiso ufuna ukubona isifike simnyama sigqokiwe emagcekeni yakini wena nsizwa mana thina sokubeka phansi
ngekulunge baba ngekulunge
mana
ngekulunge baba ngekulunge
ungela nje usigquluzele
emehlweni ngekulunge ngekulunge baba ngekulunge
siyakudelela lona
ngekulunge baba ngekulunge 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 ngekulunge baba ngekulunge
ngekulunge ngekulunge Nophindela lapho phume ngekona Ngekungena mawusizwe indoda Ophindela lapho phume ngekona Ngekungena mawusizwe indoda Nophindela lapho phume ngekona Ngekungena mawusizwe indoda Ophindela lapho phume ngekona
Okay.